nyebera pole nokola fujo izo kuswala kizude ntinaye akenga tepisa zomwamizi maze okugenya nonya nonya yakusana saize tufo kulabira kumpisa zo olio nyebera pole tokola fujo izo kuswala kizude tinaye akenga tepisa zomwamizi maze okukenya nonya nonya yakusana saize tufo kulabira kumpisa zo chechitufuze chengamba ah, oyo mwana yakugalawo muleke bambya benange mukwano gwaffe kulifa bukade ng'olina mwami kyogamba tokeza n'otusemberera nze kityo kunaba nawe efemo gagwe okutwemanyiza kwafe kulifa bukade ngolina mwami kyogamba tokeza n'otusemberera nze kityo kunaba nawe efemo gakwe okutwemanyiza